iminkana eega taswiirta saddexaad. Waxay ku qaadatay maalmo fara badan Yacquub inuu ku gaadho dhulkii adeerkii Laabaan. Markii Yacquub uu gaadhay dhulkii adeerkii Laabaan, si aad iyo aad ah ayaa loo soo dhoweeyey. Laabaan waxa uu lahaa laba gabdhood, Raheel iyo Leehana. Leehana waxay ahayd gabadha weyn, laakiin Raheel baa ka qurux badnayd. Oo Yacquub waxa uu jeclaaday gabadhii Raheel oo wuxuuba doonayay inuu guursado. Laabaan Yacquub u ogolaaday haddii uu doonayo inuu 7 sano u shaqeeyo inuu guursado Raheel. Oo waxa uu Yacquub 7 sannood adeerkii Laabaan uga shaqaynayay xoolihiisa, taasina waxay ahayd ballankii adeerkii Laabaan in haddii 7 sano uu ka shaqeeyo uu guursan doono Raheel. Intaa dabadeed, Laabaan waxa uu sameeyey casumad aad u weyn, laakiin Laabaan waa u khiyaameeyey wiilkii adeerka u ahaa Yacquub. Markii ay noqotay habeenimadii arooskii uu dhammaaday, waxa uu Laabaan u khiyaameeyey wiilkiisa Yacquub oo waxa uu keenay naagtii Leehana halkuu uga keeni lahaa Raheel. Yacquubna markii dambe waa u ogaaday habeenimadii oo aroornimadii ayuu u sheegay inuu khaa'imay. Markan Yacquub aad ayuu cadhooday, laakiin adeerkii Laabaan waxa uu ku yidhi, miyaad ogtahay Yacquubow in gabadha weyn oo joogta aanan ku siin karin tan yar? Laakiin adeerkii Laabaan wuxuu ku yidhi, haddii aad weli jeceshahay Raheel, waa inaad 7 sano kale ii shaqaysaa, kadbacdii waan ku siinayaa Raheel. Maxaad u malaynaysaa sidee ayay ahayd iminka xaalka Yacquub markii adeerkii Laabaan uu khiyaamay? Miyaad u malaynaysaa inuu dib uga fikray markuu aabbihiis Isaaq iyo walaalkii Ciisow uu siray? Haa, malaha, laga yaabaa inuu ka fikray. Hadda waxaanu ka arkaynaa in Yacquub u bartay in dadka uu khaa'imo uu jidkiisa ku hagaajiyo inaanay waxba tarayn, laakiinse ay waxtarayaan tan Ilaah oo keliya. Bal iminka dhegayso kitaabka Injiilka ah, bogga 714 ee bugga Saabuurada cutubka 72-aad aayadaha 4-10. Rabbiga suga, adkayso oo qalbigaaga ha dhiiranaado. Haa, Rabbiga suga.